Renzo, Feroz, Homeboys Production. Hey, why?
Nipe ni kupe, ratu pate, chopate mambo madam toka kwangu. Nipe ni kupe, ratu pate, chopate mambo madam toka kwangu. Nipe ni kupe, ratu pate, chopate mambo madam toka kwangu. Nipe ni kupe, ratu pate, chopate mambo madam toka kwangu. Sham sham, stop me wap it and I bend away one two. But you know when I let the Ucho chase, I wanna ni and Jemma come on be chana now. Blum blum, what you wanna hum? Funny now, me mama baya waka to steam, we keep it if yo. Nipe mambo ni dat any coupe, young wadim, Johnny coupe. Nipe ni coupe, ratu pate, jump at the mambo, madam toka kwangu. Nipe ni coupe, ratu pate, jump at the mambo, madam toka kwangu. Nipe ni kupe, ratu pate, jopate mambo madam toka kwangu. Nipe ni kupe, ratu pate, jopate mambo madam toka kwangu. Nipe ni kupe na raha tupate, njosogea karibu ni kupe mate. Baby, nataka uwe mawane nole, kila na kukana kuwaza tu. Shore, believe me, wako wewe nimedata, najua kwangu mimi hata wewe umenata. Anza kukata, kukata the catwalk. I like the way you smile, your lips, the way you talk. Napenda unavyo shake behind, this ain't a joke.
So wacha nikupe, mapenzi tele.
Na wenye wivu wajinyonge.
Wacha nikupe, rampa kache.
Mimi na wewe tu, maisha milele.
So wacha nikupe, mapenzi tele.
Na wenye wivu wajinyonge.
So wacha nikupe, wacha nikupe.
Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu.
Ho,
siwe na shaka.
Kwako nimeridhika. Vumili ya hali yangu nilo nayo. Na mini ipo siku tutafika.
Siwe na shaka.
Kwako nimeridhika. Vumili ya hali yangu nilo nayo. Na mini ipo siku tutafika.
Kino na vokikata mpaka na data. Kino na vokikata mpaka na data.
Kino na kata mpaka na data. Paka wengine nasema umene pali mwata.
Soki ya karibu ma, nibini kupenda kwa dhati na kupenda saa. Inga kuna wengine wapendi kutuona hao. Sijari nipera, na mini kupera.
Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu.
Kampala, Dar es Salaam.